sawirki toman iyonai afar isa iyonai ma'budka ya kisabsantahay isa madii hatabar gali waalidshe ya in ra'i ma'budka ma'budki kiyal beledki deerusalaam usi iyonai waalidshe shir ma'budka dhatiiska jira ya ka gayb galeen nabi isa ulamaa'uddiinka ma'alliminta iyonai dukayta ya la warramay laakiin culimmadii higmad afshay ha ka bahaase yaa la yaabeen usna may aray may inku rabtaan shagoodii aabbahay yaa sameeyaay inkastoo iise awshay ki hadalaayay waalidshayna yuusuf iyo maryan hish mooyi jiri iise markii afartan sano deeri yaa bilaawi duugii rabbiga intii ki hanuuniyo ummaddiis dadkuna way areen unlankun goradaane meeliiki dhaladiina iyo meeliiki kooyina goradaane awshayna goradaane iise maalin us oola rooga hertiis yaa dhiigin odsamada ki kooyi wayna ari alankun wiilkay waa an jecele usna ininka farhii an fahami doogayna sifaylan yaa an dhegaysti